Rashi the Dope Master.
Moyo kanguka choyo, ila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo, Bagamoyo.
From Mombasa, DJ Tez.
Niko na form, usiku to dawn. Mbogi kuzon, imewasha kindom, kindom, kindom.
She call me on the phone na nakuja getu.
Imeweza, imeweza, na, na.
DJ Tez.
Takienda, basienda, na.
DJ Fexy the Dope Master.
If you know, you know, you know, you know.
Cause leo ni kutesa, tesa.
DJ Tez.
Fom ni kutesa, tesa, tesa.
DJ Fexy the Dope Master.
EDFD Records.
Do, do, si, do, do.
Ulala.
Nimeshinda loto.
Ulala.
Kukupata mtoto.
Ulala.
Basi wewe wanani. Niambie wanani.
Kwang kwang.
Wanani. Kama sio wangu tu.
Beste yako ni hater. Naona tutaki.
Tutaki.
My hater. Mwata. What a umanzi ni mhandi anaka kuitwa Meano. Meano. Meano.
DJ Fexy the Dope Master. From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
EDFD Records.
Sito to
la la
nimeshinda loto
la la
kukupata mtoto
la la
basi wewe wanani niambie wanani
kwang kwang
wanani kama sio wangu tu
beste yako ni hater naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. My hater, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa Meano. Mtore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can ever take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me, baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu, wewe ndo wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Ooh, umeshinda loto.
Basi wewe wanani.
Niambie wanani.
Wanani.
Kama sio wangu tu.
Basi wewe wanani.
Niambie wanani.
Wanani.
Kama sio wangu.
Toto si toto, ni rojo rojo. Apple of my eye na kuuma kimangoto. Alikuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putari no mongo. Mtoto ni mkia, na metoka Busia. Kitaka posho mil, mwana wevinta kushkia. Ngupelekea murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyini na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Ya taki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minda tekwa na mazonko. Kwa koni me relax, meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipose pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga
kima moto. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu tu. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani.
Skiza, skiza, haters wanasema mteme njo upenye. Na wajibu ini ndo ili undwa heaven. Usiseme sikusema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender, ntakwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro sita inyonya kama nectar. Daimari niti na tomato sauce ya peptan.
Niambie wanani. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani.
DJ Tez. the magic hands.
Aste aste songa na beat mama tingi za tukidogo kama ume inama nambari saba mama kama ni messi mama mbona nitesa mama inaniwasha navo songa faster inanifanya mimi napagawa nina safa navo ipapasa nipe maji mama nipe dawa go slowly and a pole pole mama please ebu go slowly. Tunde pole pole, go slowly, and pole pole.
DJ Fexy the Dope Master, DJ Tez the Magic Hands.
Petit refrain, eh, na me di na na. Eh,
hearty piece, your love for me. Iyo mwunze sinzu yaza. Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, Kali, yeah.
I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daily? Baby, to my addiction, I'll be here for a good time. To the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds lose on the baby. Do some wrong. Give me love, you give me love, yeah. Do some wrong. One time for my baby love.
Bila kunikamata tulive nana mama ni kama kapa changu chako mikasa sukasa kayo baradane ivoni kusabila kunikamata tulive nana mama ni kama kapa changu chako mikasa sukasa kayo baradane. I see you baby, I feel you baby, I see you baby.
Mateka mihoi,
I can't breathe.
Unavozungusha body,
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli,
I can't breathe.
Unavozungusha body, mzuri kama mdoli.
Yeah! From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
Thank you. dhani kataweza kutokea. Mana mambo yako moto, moto, moto. Mando vitu shetani mwingine, maneno ya watu nisha zwea, I don't care. Kila kukicha choko, 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 choko. Unavyo nipara, tunanenepa mie. Penzi lako na tinga, na ringa, na bembea. Kinachokufa, usisite niambie. Kwako niko radhi, hata zege ni bebe, machinga ni nadishe. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali, baby, inachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Wendo dakitari, darling, nikitaka kupona.
From Mombasa, DJ Tez.
She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She went her ways. Don't talk out behind for days. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She went her ways. Don't talk out behind for days. You know you gotta. You know you gotta. The way you tip on your toe, baby. Now I'm like a kiss on girl all night. La manga mina wenga pampala. You carry all the things I'm in life. The way you tip on your toe, baby. Now I'm like a gitamba all night. La manga mina wenga pampala. Pampala.
DJ Fexy the Dope Master. DJ Tez, the Magic Hands.
Baby, take my heart. Take all my soul and body. Anything you want, I'll be your Dangote and Paji. And I can be your violin, playing to you all night long. I can be your Aladdin, give you all my own. Saka matia taka, up and down taka, go down taka, wa mogili hu. Taka chini taka, ijeje taka, abebi taka. Okay, you make my heart go.
Pam pam banana pam pam, banana pam pam banana.
You wanna want your waist to
pam pam banana pam.
Oh, banana pam pam banana pam pam.
Shape you go want your waist. Shape you go make man crazy. Kashapuna ka cute cute face. Yani uko too too blessed. Shape you go want your waist. Shape you go make man crazy. Kashapuna ka cute cute face. Yani uko too too blessed.
Bad girl, do what you want now. African body, no be China. I bet your body look good in designer. Get the way you find, nobody finer.
And I can be your violin, play to you all night long. I can be your Aladdin, give you all my own.
Taka matia taka, up and down taka, go down taka, omo gele u. Taka chini taka, ijeje taka, abebi taka.
Okay, you make my heart go.
Oh yeah.
Boy, boy, boy.
Konde boy.
Nirusu, chuku chuku ni soso mole. Nina ninginia, komarati ni popowe.
On the beat.
Kiruchu, nipete na baba ni uwe. Mina kuzimia, sizinguwe unisumbuwe wewe. Mapenzi kisu na boxi. Usiku nipe shoti, ama ishike magoti, nileoshe mkomboti. Oh, mi mwenzako imeshankolea, my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, oh, mi mwenzako imeshankolea, my baby boy. Oh, oh, ukienda zako minta nyongonyea.
Acheliza, baby unapenda vya giza giza, kama ujanizoe.
Achajiweliza, baby
manara haya kuingiza, ujue inapotoke.
Acheliza, baby
unapenda vya giza giza, kama ujanizoe.
Achajiweliza, baby
mama unafanya tembo kutwa na dindisha mkonga, wando kiboko ya warembo, wale wanaojipitisha vitonga.
Penye dhiki na shuruba, piki ya kono ulini kumbata.
Piki piki upande uba,
popote lipo kanifuata.
Ini bado wananita mzugaji, sikizi hata ya kumahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji.
Panda nipande tumwage mbolea, baby. Oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea.
Oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea.
Acheliza,
baby unapenda vya giza giza, kama ujanizoe.
Achajiweliza, baby
manara haya kuingiza, ujue inapotokea.
Acheliza,
baby unapenda vya giza giza, kama ujanizoea.
Achajiweliza, baby
why nilikuuliza, bora ningejitengea. Oh, nana.
Oy, boy, boy, oy, boy, boy, yeah, yeah, yeah. DJ Fexy, the dope master.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto to. Foto moto
moto
inaleta ndoto moto. Foto moto moto to.
Alejandro
Noti,
tunajua wani ndoto. Nikicheki hizi foto zako zinanipea mandoto. Toto Noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga.
Fanyanga
yeah, ukinikanyaga. Utanipenda cowboy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
Snoddy flow
amekambila ngoda na nyonginyo.
Nimekambila ngoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto to. Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto to. Pata verified account, utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, hiyo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo, nanukia kolon.
Noti the flow umekuja kutaka.
Chief inspector umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, unajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole.
Tuache aibu za kudenya na kwa choche. Basa rhymes alipatikana yole.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto
yani kwa sao kasema deka deka. Na mimi najiachia, kanipa shuruti la kumteka teka silaha.
My life, I'm no play anymore. I see myself in love with you. Allow me to make you my wife. Dear more, dear more. I wanna spend all my life with you. Nisha choka kuwa bachelor. Oh, bachelor. Yapo maisha ya kisela. Yena nipara. Baby, I wanna. Would you be my wife, oh, baby? I wanna make you my wife. Would you be my wife, oh?
Change my life. Don't wanna play no more. I see myself in love with you. Allow me to be your wife. Te amo, te amo. I wanna spend all my life with you. Saki tena uwe bachelor. Oh, bachelor. Mi upepo wewe bendera. Johnny Coopera. I wanna be your wife. I wanna be your wife. Oh. I wanna be your wife. I wanna be your wife. Oh,
oh baby, oh. I love the way you move your body. Yeah, yeah, yeah. Ha, me no president, you see your counselor. Tukonekti kama antena. Nitakupa penzi la kisela. Nitakupa penzi la kisela. Sura shepuwe mzuri. Nakupambia sasufuri. Nata, nata. Mina kufata, fata. Unavyo ringisha, ringisha mama. Basi biringa, biringa mama.
Basi desi baby. Pole pole slowly, yeah, yeah. Kama unapiga degi,
yeah, 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 yeah.
Yeah.
Yeah, yeah, yeah.
Sichana muzo ni we,
yeah, yeah.
Pole pole mama,
yeah, yeah.
Enda here una degi,
yeah, 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 yeah.
Masa.
We mama akili ushaipora. Ni kama umenichapa na bakora. Yeah.
party. Ndani ndani nje misitoki. Unavyo ringisha ringisha mama. Basi biringa biringa mama. Basi dance baby. Pole pole slowly. Kama unapiga deki.
Sichana mzuri uwe. Pore pore mama. Enda here una deki.
Spin B Entertainment. DJ Fexy the Dope Master. From Mombasa, DJ Tez.
Kama bahati sana kawe, nimeipata kwako, baby. Usini chukulie poa, mama dictate you, baby. Mtu mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana na nichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto kiaina. Nikuvishe pete faina. Baby we wa moto. Wa moto.
You're so hot,
hey.
You're so hot. You're hot. You're so hot.
Dunia wendo bebe nataka. Weningune wa mapezi sinashaka. Kaka, cheme yusha pata. Wafu matirio no haja ya taraka. Tunao, tunao. Bacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao. Hatari, achana nao. Una menipata, mekwisha. Haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa. Tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto kiaina. Nikufishe pete final. Baby we wa moto. Wa moto.
Moyo kangu kachoyo. Ile kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa.
DJ Tez, the Magic Hands.
Yeah. Ay, 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 ay. Nadia Alexis. Kamoyo kangu kachoyo. Kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wakuficha. Picha kule kule watapata tabu sana. Macho mele mele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na.
Nijipe.
Miweza kuna wezaka kupenda sikatai. Kwei. Don't shazama, usinipige kipapai. Miapo kwako shabwaga moya, usiulahai. Kweli, don't shakwama, unachotaka sikatai. Najua bado amini, haya yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe.
wangu nijipe. Nijipe. Ugini brenda sana nijipe. Nijipe. Mapenzi malofu na we. Weshida urahanta bonda na we. Nataka kapicha na we. Kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we.
Oh mama.
Ni mimi na wewe. Hizi pesa mtafute na we. Nitafute na wewe. Let me call you my India. This love is real naughty bandia. If I love you utakimbia. Cause my love is real naughty bandia. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe.
Akaka moyo kangu mie.
Nijipe.
Nijipe.
Nijipe. Nijipe.
Hani njipa njipa.
Nijipe. Akaka moyo kangu nijipe.
Akaka moyo kangu mie.
Nijipe. Wakini pala sana nijipe.
Na na na.
Nijipe.
Speed Beat Entertainments. DJ Fexy. The Dope Master.
DJ Tez. DJ Tez.
Kufuli, ama Kenyatta wa Kenya. Ni kudanganye Mugabe. Ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu minya sufuri. Sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe. Sina mchongo kachawa. What I believe, what I believe. Lumanolo yupolo mpaga moyo. Haka ukawa vipande. Nimeumbwa na wivu. Mina wivu. Mbovu, hakuwaga mchoyo kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi ya mezalo wa bombe. Masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde. Amemshinda shankani. Agiza nyama na pombe. Atulea twende chumbani. Nikupe mogwa jangombe. Kisiginu kiwe begani. Baby ule ni misuizagi kuzunguka. Kupe kabla kuja pambazuka.
One night, hey. One night, one night is dead.
Konde boy, squeeze kupenda penda. Kumepitwa na muda.
One night, one night is dead.
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuda.
One night, one night is dead.
Usijidanganye umemkamata. Mujini, magoli mengi samata. Hata uzame chumvini. Ila kuna waze wa migodi. Awagonga gihodi. Ujifanye mjanja unachunga. Ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya na enda jogging. Kumbe yuko loji. Kuza kona jaza mimba. Uko jimu na jaza body. What I believe, no money, no law. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo, kutu miguru pande. Kwanza mapenzi mezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde, amemshinda sharukani.
Sio unakunywa tumapombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Baby all I need, misuzagi kuzunguka.
One night, one night is dead.
Yani nipe nipuke, kabla kuja pambazuka.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
She call me on my phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi too special. Special for you too. Lewe unanizi maga michechetu. Tulisa akiri mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time. Show me what your mama give ya. Hey. Two time. I put up my money.
You,
you
know
Nataka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Kutaka niku bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Mama inoka John kope tuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niku bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka niku bebe ubembe juu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Spin B Entertainment's DJ Fexy the Dope Master, DJ Tez the Magic Hands.
Sogela high kit. Yuko si piggy fake utokutana buffing.
Louis Gucci your Prada. Nakata madini mukari zaidi ya donut. Anasha simba wenu mnanyasi menu haina ganyama. Si shobo kia tango mazikibuma. Still says he's spending mazoe talking chibi no chuna. Oh baby what's your name? Uye uyu mweke nasi. Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. It's all on me. But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Uza self into kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe.
Wananita sultano tano. Wananita sultano kuget. Hey, if you wananita sultano kugeto.
This is DJ Fexy.
DJ Tez.
Wanege swagaila high kit. Yuku si piggy fake utokuta na buffing.
Louis Gucci your Prada.
Pengine glasses on
nakata madini mukari zaidi ya donut. Anasha simba wenu mnanyasi menu haina ganyama. Si shobo kia tango mazikibuma. Still says he's spending mazoe talking chibi no chuna. Oh baby what's your name? Uje uyu mweke nasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
Yeah. It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Uza self into kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe.
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 Wananita sultanu kugeto, njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali, twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini, na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua, sio siri, samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza, usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha, nikasikia meitisha kimfisha. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu, aye. Manzeni leo, leo ndio leo, manyunda leo, watoto na vileo.
Mwalirushu ni kuja uyu mwike nasi, kamata kinywaje cha waswasi, na kama tingari nazima ita taxi. It's all on me, but don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa, punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe, watoto na pombe, watoto na pombe.
Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them rats talk. Don't run up on us cause they letting the max off.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con la otra está viendo que otra se puede.
Confuse me. Tell me why you dey confuse me, oh baby. Your body too attractive, and the way I fall for you, it dey be like magic. Oh no, now boy you tell me I go day, and I no go fit to come another day.
order. I go to call you my baby. Now together we go there, we no go fade away. Why be saying that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you run away, make you fly away. Oh no. Why be saying that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you fly away, make you run away.
Oh no. Don't make you call on me, call on me. Don't say I go pull up on you. Don't say I go
what? Call on me, don't say I go pull up for you. Yeah, yeah, don't say I go pull up for you. That's how we enter part two. Stepping at the place, everybody confused. Everything move, I like pool. Smoke and booze, oh yeah, make you feel good. Oh, do, do. Now where you dey, where you go dey? And I don't go fit to come another day. But I go to call you my baby. Now together we go there, we no go fade away.
Why be saying that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you run away, make you fly away. Oh no. Why be saying that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you fly away.
Friday night, ita wenzako waambie. Kuna party tonight, no time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odie dance. And shake your bump like you know how you work.
Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Kibamba sana wapi nduru wewe. Una kama ni noma sana piga kelele.
Leo ni kutesa.
Leo ni kutesa.
Fom ni natesa.
Natesa, natesa, natesa.
Cheza. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa.
Yeah, pick up my phone. Usiku to dawn, mbogi ko zone, imewasha kingdom, keti mbatu kukon, tukuteke kwa chom, kwa chom.
Imeweza, imeweza na, kakienda basi enda na, imeweza, imeweza na, ukibebwa basi bebwa na, yo. Kitu safi and the chain chain, mali safi and the chain chain, kitu safi and the chain chain, mali safi.
Niko na form, usiku to dawn.
From Mombasa, DJ Tez.
Niko na form, usiku to dawn. Mbogi ko zone, imewasha kingdom. Keti mbatu kukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia up on the dawn. Dosi pati kufom, nasikia ako salon. Tulomi do the bomb, club pia mikrom. Mbogi mbaka yangong, mebambika na song. Zile si hu perform, rende pia ni wrong. Niko juu ya nyama ya bama na kachumbari. Na juu ya diabetes chat, tuweke sukari. Plan size, imetufikishe uko kari yako. Walevi wa shanza kuleo, mekali ya flow. Anasikia form ni kutu. Tusimalize kanji do mtatu rudi kalesa. Waganesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha
kukitesa. NB Entertainment, DJ Fexy the Dope Master.
Oh yeah.
you for a perfect world. The life you live is in a perfect life. You know the place where they go. Can't believe my eyes could see the day I found my missing ring. She invested her best in me. Yes, I know. So we they grow. If you define it, woman, pretty woman, that perfect woman we go deep by your side. That God-fearing woman, that kind of woman, God, go build on yourself. If you define it, woman, pretty woman, that perfect woman we go deep. God-fearing woman, that kind of woman, God, go build on yourself. Cause nobody's perfect. Oh yeah, 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 yeah. Nobody's perfect, nah. Oh yeah, 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 yeah. Relationship is a compromise. Perfect price, unstable like a waving flag. You know the place where they go. So many people they pray, yeah, yeah, to justify a hidden pain. Yeah, but you can't take the love out of the way. Yes, I know. Now so we they go. Woman, pretty woman, that perfect woman we go deep by your side. That God-fearing woman, that kind of woman, God, go build on yourself. If you define it, woman, pretty woman, that perfect woman we go deep by your side. That God-fearing woman, that kind of woman.
DJ Fexy the Dope Master.
Oh, Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Na kuona pale hapo kando ya Champs-Élysées. Sana kamini, yeah, 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 yeah. None of my business. And I see you in London, silicone on your bum, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van Dyck.
Chamina dua I send ya kilini moyoni badowe wanizuzua. When are you coming home, Senje?
Tell me how you on your way. Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. I send you na kosa usingizi siku kucha mina dua. I send you kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me how you on your way. Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. I send you bane, Senje.
Somebody loves you.
Oh, send Jay.
Hello, hello, hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you.
And right about now, na chill na DJ Tez. DJ Tez.
Greatness. DJ Tez.
Your boy, one day. No my get so come my love, eh. Body on che che che. I thought I don't my hit the pepe dema. No he do mado. Cause he go be. I bad do pepe rebe. The woman should be the shake. I don't wanna hear your shit. I don't wanna hear so you there with another man. The way your body do it. I'm double like I'm gonna see with another man. I don't wanna hear your shit. I don't wanna hear so you there with another man.
Sounds of Neptune.